Kopi faya ka torban da breke satti shamare bala konkolata hamara lubbun shafe wallan sa faya jaba fi ero erati boda da namachudan barnota shetti milkainar gatte la kamitku na gasa ke summa kenye gone e sun kenye ni ada tama balan haman kama she akkamatti mi de sun e garrage wagga sadi boda barnota tufufu akkamin akadande se ka jallane nga fatte de bikenun jal kabdi la kan
gati gari dan baye amelande tiron ufu eta hala ko fo abba ko brairon ufu ta kam na garbach setti ke aga tinen linye torre nishrafe shuan fide a chi vote ta e yero yado sam ko tno she hot chawan torre newspaper malo fo mal fo tiron je qabo tno she publisher tan je amo dur be kan te gabo amran fa entri kana fo esa seri ti tiron dubisu wa esa policy dubisin je qabe tru kafiko Devi kanahin usayam ejara era jatun jat alitra. Sabara tunko grafikov san dumas Devi nafta a. Devi nafta emo animo namusa akako takkazani furmasa sa undanda je iliyali. Garo sammunko akka duri bayi dafeno jatun. Amma bayi emfubgo era garo akka namusa garbara fastniki. Akuma garbasit alitit pochitun danda uturein. Kanaf akkam timbarat a je e fiyadu. Washington Hospital Centrality, Justin Research Richardson, Ama, Tati Yara Kofe Iko Yeronitimo, or Neuropsychology exam for a dendy such a unity. Why is that a gay umbeko? What a kufe umbeko? Mine is neuropsychology, Inga, but then Namota Barat Barbadanif, Hodi Tidabu from Barbadanif, Tomara Brain Injury, one Takashi Namakabatefi. Accommodation akargataniti sa evaluate ito sa ani vote sa agasitani malabarun sa dhojit accommodation agasit ganda uja ina timi bayi bayan gafade and Dr. Rivera Demi evaluate din te ati vote double time yo argate ati samunke akuma magabra bra rocha sa ilan bayi bayi gamade master si PhD fa yuha jachu yoro barwad po manas yoro abach GRE edama surate Tapi cara kat interview, bayi engkau macam, doma aku kerja ni mana baru lama sari applying gue. Aku berapa malam asal bati, George Washington University, tapi ke satisfactory akanat, mana baru sakinya dalam dendi saya roja ni bayi engkau macam, bata yang galak itu ni nari dia kamera bersa.
Aku bar engkau datu murte, barana eh bifamte, mal baratte.
Sejak Biology and Psychology argate, Bachelor of Science argate. Sambadaru, Sambarate, Master Sita, Master of Public Health Sita. Majoring Kumbo, Health Policy, Health Policy of Anate, MPH, or Master of Public Health argate. December 2020, and get the last week graduation ceremony, got registered.
Tone, amma ga majori kaningorat de jette, imam mata wa e fayyad, Health Policy kanjot. Mali filet.
One bisekessa wanta narrage ini serimiti jae anu wapta emu nama garbratta aje e yeronga kafe yerondu bisu anu dugwa miti namo tabayi akako bala ke sakan darbani especially traumatic brain injury patient wanta kisik kisa bayi darbu sajadu dubisin jokawi jae yeron yadu anu mohnek ayyabat e tumata ta umbarbade
kesuma namo ta bala mid e jechuke
Namota disability kaban tank amirate unduma agatje inyade barete
ega degree lamba fayo kin master si kan argachu ho game kasitte pudan
mala master atobatin jerkabe december 2023 fit
wogga sadi jechu
itiste garu hospital lito narratore
se dukube kana barnota ke gidduti dabu sirature
kentaro tokon nadarbe
Ega aku majul lewat rakani, kita masani teh sebarat teh, kita masani dor gom teh tu je cura mana?
Kelas macam ni nombarat a, kalau masa nombor tak kos dalam masa atau disabilit ada dah atau kerja sahaja dah kini. Anak si berisu sabamit. Tapi agak baik konsentrasi kau tuan nerajul, bersih saya berisu sahaja dua elali. Masa je hundu ma absorb kotun berbade. Kenapa nama nak beresin? Not take a kanjeng klasik di sana kini.
kana jechuun barsiisaan yeroo barsiisu barreessuun wanti salphanne fi isanni jedhu hundumaa sammuu keetti qabachuuf yaalta turte jechuun.
Barreessituun naaf fayyamame ture. Isa malee naaf hin ta'u ture. Baay'ee na gargaare. Waaqni isa na eebbise.
Kanaaf namni barreeffamaan barreessee sii kennutu sii ramadamee ture jechuun.
Yuunivarsiitii hundumtuu Disability Support Services kan jedhamu ofiis qaba. ADA waan jiruuf Americans with Disabilities Act waan jiruuf biyya kanatti nama akka koo gargaaruuf if the law seera.
Seera kenna.
Yuunivarsiitii hundumtuu waan ofiisaa akkasii qabaatu qaba. Kanaaf ani wanta akkasii beekuun ture yuunivarsiitii hospitaalitti natti himan akkasii akka jiru natti himan.
Wal'aansaaf yeroo deemtu jechuu.
Dattimanii achumaan immoo xalayaan naa birreessanii barsiisa hundumaatti jalqabu koo fuuldura nan geessaa naa barsiisaa nattan himaas. Balaa akkasumaan narra ga'eef sammuun koo akka barattoota warra gara bira argachuu hin danda'u. Kanaaf gargaarsan barbaadan jedha. Qormaata koo keessaa dabal taayim naa argadhaan ture jira. Qormaata keessa dabal taayim jedha. Kanuma oshii tolee naan jedhu akka barbaachisetti.
Qormaataaf gaafa teessu barattoonni warri kaan yeroo isaanitti fudhatu caalaa siif bal'isanii yeroo kennu jechuun. Barnoota kee keessatti waan na rakkise jettu maayin?
Dhugaa dubbachuudhaaf waaqayyoof galannaa ta'an waan na rakkise jedhee kanan yaadu hin jiru. Waan hundumtuu akka chaalenjii fudhatee waaqayyoo asiin na jedhee na biraan afur jedhee nan amanaa ture. Waan hundumtuu yeroo natti dhufe iyyuu waaqayyoon wajjin jiraa na darbaa jedhee nan amanadha. Waan tokko yoo ta'e iyyuu nan dhibu ture. Kanaaf isa kun lamaaf 18tti gara koo keessaa dhukkubee seemsariitiin seengoodhaan godhu waaqayyoon wajjin jiraa. Ainoo akeessa waaqayyoo keessaa jiraa kanaaf waan naaf ta'u naaf ta'a jedhee abdiidhaan deemee jira.
Namoota akka kee fayyaa ta'anii dhalatanii boodarra balaarra ga'eenii rakkataniif waan jettu qabdaa?
Ani yeroo hundumaa kan hin jedhu gaaffii maaliif anarraa ta'ee jedhanii gaafachuun barbaachisaa miti. Ani kan na gargaare akkas of gaafadhee hin beeku. Namoonni yeroo na gaafatanii maaliif anarraa ta'ee jettiin gaafatti yeroo naan jedhanii na koofiisaa. Balaan namarraa ga'a maaliif anaan immoo ishee darba. Nama hundumaatti ga'a wanta gadheen wanta gaarii ta'a. Manatti wanta akkasii ga'ee nam beeka waaqayyoon wajjin akka jiru. Isuma abdiin godhadhee isuma namanadhee gaafii akkas gaafadhee hin beeku. Man qabutti nan hojjedha. Hawwatni bara haala. Manaa kennamee amma danda'eetti nan godha. Isuma hin qabutti immoo waaqayyoon galateeffachaa waan hin qabutti gammadee isuma nan hojjedha. Namoonni wanta balaanis dhalachuudhaanis waanuma adda addaatti ta'a. Gaafa aanaaf ammayyuu afura fudhachuu hin danda'a. Namoota meeqas afura fudhachuu dadhabee jira. Hospitaalitti wanta baay'ee adda addaa argeera. Kanaaf ganama ganama yeroo ka'uu koof wanta dinqisiisaadha. Ani kana ganama isaan hospitaalitti san jiru nan yaadadha. Ganama ol ka'uun aanaaf salphaan turre baay'ee cimaa ture. Amma garuu ka'ee deema. Manama gara bira. Kuniyyuu dinqiidha. Akka danda'uun karaa deemuun. Ilaaluu nyaachuun dinqiidha. Kanaaf wanta si kenneemti gammada ofirratti hojjechuudha.
Gara fuulduraatti barnoota koo ittiin fufattee yaaddaa?
Xinnoo fi hojjechuun barbaada jalqaba. Garuu Dr. Public Health nama hojjedhaa jedhee na amana. Xinnoo fi garuu hojjechuun barbaada.
Shamarree Laakkaamii Tukkuu Nagaasaa, deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi. Eebbifamuu keef immoo baga gammadde.
Galatoomaa jaallanne. Be away.